kama safari sio shwari, unatembea na mimi. Wewe peke unanijali, komando wangu polini. Wewe peke ndo unanipenda, hakuna kama wewe unanipenda. Hata nikikosa unanipenda, unanipenda, penda, penda. Wewe peke ndo unanipenda, hakuna kama wewe unanipenda. Hata nikikosa unakupenda, baba, penda, penda, kupenda.
Chance na Porsche na gari, we sing na Porsche na gari. We dance na Porsche na gari, we sing na Porsche na gari.
We chokola mugula mchabwelele,
kwa ufano bileka kazi vesense. Neno lako litadumu milele baba,
milele.
Amen, 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 nitendea.
My life on a restart, but you're the one I trust. You put my feet in the right path, we make all that I know. You lift my life in a fast class, umbusa mubangi. Control me like a controller, you there on my mind every day. Me think about you, you are sweet for my soul, like a candy and a tank. I praise you for, you put a breath in a man. Take all my soul, use me. Conquer my mind, use me. Take all my soul, use me. Conquer my mind, my soul, my mind, use me.